great. In your kowalo now say my hip hop is dead. In your kowalo now Liza Nani Zaid. In your kowalo now beep beep Vita buried. You're dead. Na indo kazi yangu kamili, mjomba niko na famili, niweke mbali na bangili. Kama asili ndo asili, basi tia akili. Check me out, tuko na DX nani wakumes. Even DJ Khaled will scream it with the best. Mina lenda cash, punishen is best. Mother was a cash. Is this your story yeti tulikuwa chimbo? Chana usiku machizi mawindo. Got the keys to open every windows. Got the keys to open every door. What we know? Say what?
Chini ya ulinzi, sikiza madini. Been there, done that, utaniambia nini? You said you wanna hardcore, sikia pa utatua mgini. Tunabo make noise, we backing, was crack a lacking. Na money grow, na attacky. Wordplay, kick lines, punch lines, punch fast, zote combine. Hustler da Ibra kwenye slang is a mine. Mzee wa kugrind, kwenye grind. Na turn wild, nangalia line. Parangana na turn, nimeshachana na crime. Mashasha tu, na some lil wine. Pande za msasa na madogo za mine. It's prime time, my time. I shine, you shine, we shine together. Kaboom, flow kiko, vat ni dog.
Kani mishika gun, ukamanda soneti, ukamanda mabanga iwan. Madogo shuteni bimkubwa mkono kinywan. Amani kwa maniga kitan, oi ni gyan. Niko full of scope, wanaigiza shop, wanapata stroke. Wapulisa glop, wanabaki broke. Wapulisa hardcore, ndosetu na kutu nako. Nasi tunachapa hardcore, tunemeshi na umishiko. Tunaitaji asset, weka kando ukiko. Tunazichanga budget, kwenye mikebe viwiko. Tokeng za cassette, paka leo ni mkito. Mkum kigum kubum, paka international. Jembe lina flow, hardcore kama hardcore. Bastaneni mifuko. Tachana tu mifuko.
Say what?
Penda hardcore huko style zao zote nzile kukata mauno. Wanaulizia hardcore huko story zao zote nzile kupata bata malibu.
They say they want hardcore, lakini hawako tayari.
Hakuna dili hapa kastu mwanango hiyo. Humziki si siyasa, sugia uke bure bure. Hospitali ni shule, viwango badu ni bure. Hibure ni ya kweli, ama ndokodi zetu ni bure. Mikataba mipya kwa faida wakali ni kule. Sihitaji bure mwanangu na yaende shule.
Sihitaji bure mwanangu na yaende shule.